Wanu make a good beer no Pakistan music to back over the jazz. The Tulina Musa no nello me your producer. The tunes we production. Abo bala bebu labi. Dos kabu chai. And see the Tulimu ya musai gumu. Tuliba Luganda na ye. Chichi chonja galiza walai. Dos kabu chai. And see the Tulimu ya musai gumu. No. Tuliba Luganda na ye. Chichi chonja galiza walai. Abolugana ne mikwano bakusobera si changu kumanya omukyamu n'omutufu yani kubanga batujubisa ne batutomeza tobesiga bagende kompola tebalina kisa emikwano gyatukyukako gisiba munda gw'abasinga bogera si byakulimba batalibo bazibu basudiya balemesa basanuka nga tolina kalungi buli kyokola basimba mitima bakudako omugaati n'osigaza obuswanti nga tolina pulani bakunywa n'omusaayi bakudako omugaati n'osigaza obuswanti nga tolina pulani bakunywa n'omusaayi Nsige tulimu ya musai gumu Tuliba Luganda na ye Chichichonja galiza walai Dosiga buchai Nsige tulimu ya musai gumu eno Tuliba Luganda na ye Chichichonja galiza walai
Abatu wazibu godi bitoka Abaseka kuhulire mikwano joji chuka Nebakala kola fetu kola Ngabaseka wetufuna nebada kubainga batu fitina Patende kwa bola obola Wabajubisa teba inakisa watu
Wano bese sasa sanga baje jetuli balabe bulabe abobola babainza no kutemula kubanga beso masoma nebogere vitali muna makulunga sikulimba bakusiga nenziro Romeo chamutuka kokatino ye unye yalimu kwano kwedale yagenda na mchobola kati disesele kuto iswaya mgamba chimaninti wajalibe twefa sabafuse bakali tima ababakesi na badawa abafusa na badui tuvesi gembola kubanga batumalao Pastaka bikiria voice chitimbo survivor mubakola mutyeyo Dosigabuchai Nsige tulimu ya musai gumu Tuliba Luganda na ye Chichichonja galiza walai Dosigabuchai Nsige tulimu ya musai gumu eno Tuliba Luganda na ye Chichichonja galiza walai Nsige tulimu ya musai gumu Chichichonja galiza walai Nsige tulimu ya musai gumweno Tuliba Luganda na ye Chichichonja galiza walai